wanazivu matajiza. Kizo wanazileta mbele zako, viti ya vifai tena, wanainama mbele zako, wanazivua taji zao, wanaziweka chini yako. Hizo ni heshima zao, wanazileta mbele zako, wakisema wakisema wasa kupokea utukufu Bwana na heshima Bwana, wakisema wasa Bwana, mtakatifu, mtakatifu ndiwe Bwana wa majeshi, mbingu nchi zimejawa na utukufu wako. Mtakatifu, mtakatifu ndiwe Bwana wa majeshi, mbingu nchi zimejawa na utukufu wako. Wastahili Bwana, Bwana,
honeymoon. When you found me, unatawala. Nani wakufananishwa na wewe Mungu? Hakuna wamfano wako Bwana, hakuna wabadala yako Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu Bwana. Yeah.